Waluwa lupote fulumiziduwa kumbera heibe nsumanga wefanana kumutenera gwa senior ogusoka. Nekizuli buwanti bugana nengkoli bivaki asinzo kujumbido kutuwa laba na masomero kumutenera gwa senior kubitunda bidimu musamu natundu kama kuri chikumi. Aipote akuduwa kachewa kwa opportunities commission akawulwanyizi wa kubwenkanya mbuweleza wa government. Nibategeza anti okwe yongira kumuendo guwaba na bagenda mwamasomero chivude kumuendo guwaba antuogwejize kwe yongira mbitundu ebiye nkoli ne Buganda. Alipoche lete gezeza ntio muwendo hoguaba na kutumia kumine sando kumino mukaga guli kubukade mukaga nechitundu ngaba anabano bukade bubili mwemi tuwaru kumi beba genze mumasomero atabala lata manyi duwa kuwebali Suzani Atukunda haumunonye lezo mkulu wakachewuka na ate gezeza ntiwasa anokwela wechi kulebu kaka sanga abana banobo na bagwela mumasomero.
Naye kati tuina abaana milioni nya n'obugwamu abatali mu ssomero abatali mu lower secondary education eno gye twogerako bana abaana baliwa ogenda okwesanga tetusobola ba accounting era kale ekituufu abamu bali mu vocational bali mu technical naye ate UBOS egamba tuina abavubuka balinga 40 something percent tebali mu ssomero tebali na mukola kati bana abavubuka bali ludda wa ne wesanga nga twazuula nti nno abamu abawala baba fumbiza wakati w'emyaka 10 paka 17 naye nga ate kino tekikirizibwa mu gwanga.